Yes, sir, man.
Baba, now have some goosey.
It's the kids, baby.
Chekesha sana. Nikipata nikikosa it's okay. Yo ni nacho kesho sina it's okay. Kini peo kini nyima it's okay. Nikilewa nikazima it's okay.
Inakuhu unataka kongea inakuhu dada inakuhu najifanya unajua inakuhu kaka inakuhu unavonangania inakuhu.
Beba tapochi yesimu na vuificha ficha kumbe kitochi. Yaso kuhusu unaona sifa kutuo na posti.
Kape walifti anajona bossi.
Uyo mtu mzima siyo mtoto yo. Usidanganywe na foto foto yo. Zera kukesha kama popo yo. Haina bule mpaka mokoto yo.
Nikipata nikikosa it's okay. Yo ninacho kesho sina it's okay.
Mshara ukitoka, weekend ikifika, nikinenepa, ex akakonda, akipukutika.